Yeah, rising, what up, BYK? 1, 2, 3, let's go. Tumana mbele ntazidi songa hata kindishi nyuma kima esho nitapambana we back nyuma mbele ntazidi simama wezi drop down na mini mola kanweka juu wanafanya madogo minafanya makuu kakilisi yangu mini bangela chokiku we back chini minafanya kama kiriku kini ona yanki ukuba bado mini kujuu ama hasela toka deni pozaliwa we bado uko chini kwa mziki mimejaliwa kama we sumu basi amini mimi maziwa wezo kani zolo wezo kani zolo sia hip hop sound since the day I was born I'm full of action to defeat to my skinny owner hip hop naps night take a kima kini nigga I'm a hip hop sound na natanonyesha action. Woo.
Mwezi hiti, mziki ndani ya hati kwa tamu wa ilibiti Hata ni wongo wa sliti, cheki na izi na puto Wananita miki, oh, kwenye rap sio ni so Kozi mindo hariko
Na rising star, hilo ndo jilangu mi Kile nachofanya, nafanya na jia mini nigga Kaida mini uwezi ni drop easy Paka wasu sana, paka wasu wasu sana, skia BYK ndu mtana Tokyo mi Wezu kashindana na mimi kweri na wezu nigga I can flow, they can get reza Now I'm so cool, I can do whatever nigga so I'm not a rich, but a rich in mind My wedi is so deep, better use dictionary You go down nigga, I'm internationally And I know what I do, and I don't know what I do nigga.
Yeah, stands up, BYK Swing slap, conscious
ha. You already know nigga, you already know ha. Nigga rising star, kitty boys on my neck. You already know, nigga. You already know. You already know. Sense my voice, sense my sound. Record.